waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dhaqaale xumadii ugu horreysay Australia muddo 29 sano ah ayaa keentay in khubarada dadka arrimaha dhaqaalaha kala taliya ay mashquuliyeen dad soo wacaya oo weligood aan hore dhibaato dhaqaale u wajihin. Waxaa jira walaac laga qabo in dad badan ay deymo galaan inta lagu jiray faafka xanuunka COVID-19, taasina ay dhalin karto caafimaad darro dhanka maskaxda ah. Sara Brown oo ka tirsan nambarka ama barnaamijka qaranka ee deymaha ayaa la hadashay kumanaan qof oo dhibaato dhaqaale soo wajahday, laakiin dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay faafka coronavirus ayaa ah mid aysan hore u arag sanadihii hore. Qaar badan oo ka tirsan ardada ajaaniibta ee Australia wax ka barta ayaa shaqooyin haystay ka hor faafka iyo dhaqaale xumada ay keentay, haddana waxay doonayaan inay helaan waxyaalaha nolosha aasaasiga u ah sida cuntada.
Terrible. It doesn't get much worse, to be honest. I personally spoke to quite a few international students. They're not at uni, they're just at home, they're not able to.
Waa mid aad u xun xaaladu, arintuna meesha ugu xun bay maraysaa. Waxaan shaqsiyan la hadlay arday ajaaniiba, jaamacadda hadda ma joogaan, guryaha ayay iska joogaan, kirada iskama bixin karaan, xaqna uma laha lacagaha dowladdu bixiso, ayay tiri. Daraasado dhowaan la sameeyey ayaa muujinaya in 10 dhalinyaro ahba 7 ka mid ah ay ka walaacsan yihiin xaaladooda dhaqaale. Good Shepherd waxay ka mid tahay hay-adaha samafalka Australia oo waqti dheer lacaga yaryar ku caawin jiray dadka baahan. Megan McAlpine oo ah madaxa dhaqaalaha hay-addan ayaa sheegtay inay la soo xiriireen soo galootii sharci ku meel gaara dalka ku haysta oo loo diiday lacagaha taageerada ee dowladdu bixiso. Waxaa ka mid a dadkaas dhibaataysan ayay tiri dhalinyaro dhowaan Australia soo galay iyo haween la tacaalaya saameynta COVID-19 ku yeeshay, sababtoo ah meelihii ay ka shaqayn jireen waxaa si xun ugu dhuftay oo saameeyey COVID-19-ka, kuwaas oo ay ka mid yihiin hay-adaha martisoorka oo ay ku jiraan maqaayadaha, baararka iyo hoteelada, iyo weliba dukaamada tafaariiqda ah. Waxayna inta badan ahaayeen dad markii horeba part-time ama shaqooyinkoodu aysan ahayn kuwo joogto ah, sidaas darteedna aan lahayn xuquuqo badan. Waxaa hadalkeeda mid la mid a lagu ogaaday daraasad muujinaysa in bishii Juulaay dhalinyarada Australiyaanka ee da-doodu u dhaxayso 18 ilaa 34 ay u badan tahay inay deyn ka qaataan shirkadaha deymo maalmeedka bixiya si ay qutul daruurigooda isaga bixiyaan. Brown Shaw ayaa sheegay in kuwa dakhliga yar soo galo iyo kuwa aan dakhligu soo gelin ay ku adag tahay inay deyn qaataan, waana halkan meesha taliyayaasha dhaqaale sida Brown ay la yimaadeen fikrado cusub oo dhibaatada dadkaasi lagu xalinayo. Macquul ma aha in dadkaasi deyn la siiyo, sababtoo ah waxaa jira shuruuc dhigaysa in marka qofka lacag la deyminayo in deyn bixiyuhu uu qiimeeyo uuna hubiyo in qofku uu iska bixin karo deyntaasi. Brown Shaw ayaa sheegtay in dadka ku sugan xaalad quus ah ay u tagaan deyn bixiyaal lacago degdega ku siin kara, iyadoo dadka dalka ku cusub aysan aqoon deyn bixiye fiican oo lacag ay ka deynsan karaan oo lacagta dulsaarku aysan badnayn. Waxay u tagaan kuwo loo yaqaano payday lenders oo dulsaar badan ku saaraya iyo weliba qarashaad kale. Financial Rights Legal Center waxay qayb ka tahay goobaha qaran ee laga codsado taageero la xiriirta deymaha, waxayna bixisaa talooyin sharciyeed la siiyo dadka dhibaatooyinka maaliyadeed ay haystaan. Jane Lewis oo ka tirsan hay-addan ayaa uga digaysa in dadku isaga fogaadaan shirkadaha bixiya deymaha maalinlaha ee loo yaqaano payday loans.
Generally those loans will have really high interest and fees.
Inta badan deymahaasi waxaa la saaraa dulsaar aad u sarreeya iyo weliba qarash kale, taasoo macnaheedu yahay inaad dib u bixinaysid lacag ka badan tii aad deymatay. Marka qof awalba dhaqaale xuma haysatay uu qaato $3,000 oo deyna, sidee buu dib ugu bixin karaa markay lacagtaasi gaarto $10,000 tusaale ahaan? Brown Shaw ayaa sidoo kale ka digaysa deymaha ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaano afterpay iyo pay now pay later, oo macnaheedu yahay intaad alaab qaadato inaad mar dambe iska bixiso. Waxaa dhici karta, ayay tiri, inay macquul ahayd in COVID-19 ka ka hor qofku lacagtaas iska bixin karay laakiin hadii intaad qaadato deyntaas aad shaqadaadii weydo oo aad bixin weydo lacagtaas waxaa lagu saaraya dulsaar badan iyo waliba qarashaad kale shirkadaha deymaha Buy Now Pay Later iyo Payday Loans waxaa maamula National Consumer Credit Protection Act oo sharci dowladdu ay soo dejisay Jane Lewis oo ka tirsan Financial Rights Legal Center waxay ka caawin kartaa macaamiisha inay xaliyaan khilaafka ka dhasha deymaha lagu leeyahay dadka hadii ay aaminsan yihiin in la deymiyay lacag aysan iska bixin karin markii horeba
There's a free dispute resolution mechanism available to challenge that loan.
Waxaa jira nidaam muranka lagu xaliyo lacag la'aan ah oo looga dacwoodo deynta. Hadii lagu guuleystana xalku inta badan waa inaad dib u bixiso deyntii aad qaadatay oo kaliya oo aan lagu saarin dulsaar iyo qarashaad kale. Taasina waa mid faa'iido badan u leh qofka. Hay'adda samafalka ee Good Shepherd oo dowladda federaalka iyo bangiga NAB ay maalgeliyaan ayaa caawiya dadka deymaha lagu yeesho oo shaqooyinkoodii ku waayay COVID-19. Waxay deymisaa lacago ay isaga bixiyaan qarashaadka korontada gaaska biyaha oo ilaa $3,000 gaaraysa. Shuruuduse waa inay ku soo gasho lacag ka yar $60,000 sanadkiiba haddii aad tahay qof keligiis degan. Haddii aad qoystihiinna lacag ka yar $100,000 waa inay ku soo gasho. Lacagahaas ay Good Shepherd bixinaysana waa deyn 12 bilood ilaa 24 bilood soconaysa oo toos loo siinayo shirkadaha biilasha kugu leh ama kirada lagaaga bixinayo. Heerka ay gaartay dhibaatada dhaqaale waxa aad u dareemay xirfadleyda caafimaadka maskaxda ee la shaqeeya hay'adda Beyond Blue. Dr. Grant Blishki oo ka tirsan Beyond Blue ayaa sheegay in daraasad lagu ogaaday in 83% dadka xirfadleyda caafimaadka maskaxda booqday ay xanuunka maskaxda ka qaadeen dhaqaale xumo soo wajahday. Dr. Blishki ayaa sheegay in dalalka qaarkood xanuunka maskaxda uu yahay arrin aan laga hadlin oo la qariyo, laakiin shacabka Australia ay caadi u noqotay inay ka hadlaan, iyadoo daraasadu ay muujinayso in kala bar shacabka Australia ay la kulmaan xanuunka maskaxda mar uun noloshooda. Haddii aad isku aragto hurda la'aan ama walaac mar walba soo noqnoqonaya uu ku hayo, ama aad caraysan tahay ama murugaysan tahay, ama aad ka fakarayso inaad dhibaato isu geysato ama naftaada goyso, dabcan la hadal Beyond Blue. Megan McAlpine ayaa aaminsan in mawjado deyma ah ay ku soo wajahan yihiin dad badan oo dhibaatooyin dhaqaale qaba. Haddii dhibaatooyin dhaqaale ama taageero aad u baahan tahay dhanka maskaxda, la xariir Beyond Blue oo lambarkoodu yahay 1-800-226-636 ama Lifeline oo ah 1-300-1414. Haddii aad u baahan tahay talooyin dhanka maaliyadda oo cid kale aan loo sheegayn, waxaad la xiriiri kartaa hay'adda National Debt Helpline oo ah 1-800-777-777. Haddii aad doonaysid inaad hesho macluumaad ku saabsan hay'adda samafalka ee la yiraahdo Good Shepherd oo bixisa deymo aan dulsaar lahayn qarash kalena aan lagu saarayn, booqo website-kooda ama ka wac 1-300-221-1300. Sidoo kale waxaad talooyin ka heli kartaa afkaaga ama turjubaan lagu qabanayo ku heli kartaa haddii aad wacdo 1-300-441-1300.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.